Pito andere unjika DJ. Whoa, 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 whoa. Please.
Just got it from GuccioApp.com.
Yo, boy.
Trick it, bitch.
Ikonda weo. Diweni funa, what should I do? Yeah. Tankala mayezi niziva tidibe mwana. Baby, ni kwile mumanja you. Oh, oh, oh. Na chichete kelo, kizankala nai. Unjikatishe, nizibabe na babuse katilipe mwana. Unjikatishe, unjikatishe, baby tendefe. Unjikatishe, nizibabe na babuse katilipe. Unjikatishe, bempelo yangani ya kutitisa kazondani. Ndaba palie mwana, no baby. Bempelo yangani ya kutitisa tisungani. Olo palie chuma. Kipangila destiny. Uloba come any time that you waste for me. Umani sungila mutima wanga. Cause I know that you my baby. Baby, ah, baby. Jikatilile my baby for you. Baby, ah, baby. Jikatilile my baby for you. Unjikatishe, baby, twendefe. Unjikatishe. Niziba bena bakuse katilipe mwana. Unjikatishe, aye. Unjikatishe, baby, tendefe. Unjikatishe, nizi babe na baguseka. Unjikatishe, baby, follow me. Unjikatishe, baby, tendefe. Unjikatishe, nizi babe na baguseka. Tilipe mwana. Unjikatishe, follow me. Unjikatishe, baby, tendefe. Unjikatishe, nizi babe na baguseka. Yana kipangila destiny. Uloba come any time that you waste for me. Umani sungila mutima wanga. Cause I know that you my baby. Baby, ah, baby. Jikatilile my baby for you. Baby, ah, baby. Jikatilile my baby for you. Unjikatishe, baby, twendefe. Unjikatishe, nizi babe na baguse katilipe. Unjikatishe, baby, twendefe, unjikatishe. Nizi babe na baguseka. Unjikatishe, unjikatishe. Baby, twendefe, unjikatishe. Nizi babe na baguseka. Tilipe mwana. Unjikatishe, unjikatishe. Baby, twendefe, unjikatishe. Nizi babe na baguseka. Unjikatishe.
Just got it from GuccioApp.com.
Yeah.